Kusekape Kailisa ematyotyombeni asendlovini lingenandaba ilange kapaltoni ziyawoyikumbethe zasekapa indaba dlala endleleni yiyo loo nto emateksini mabhasini ezasekapa indaba soloko zingundaba mini apha ekape Kailisa xa ungasebenzi umthetho wamapolisa siyawuphula sishisa siphile isikolo ehlwengula sibulali abasekhini lo nimbonayo uvuthayo otshiswayo kusipho unyenakanokwanda ngulo waphunyuka ezandleni zabahlali ezotshiswa ngulo wabaleka wazibambisa emapoliseni abahlali baphinde bambamba bambambe enxiba iimpahla zikamfi senze simanga sinje usipho so kuphinde ubulala unye umntu uvela ngapha kwesixo ebesemnyakeni usandophuma etilongweni simbonile ulali enxiba iimpahla zikamfi sakhetilongweni usifundile inene ungayikhuphi imfene ehlathini kodwa sozukhuphi ihlathi emfeneni ukukhuthuza ukubamba inkunzi usipho ebesekuyekile njengabanye abantwana ebeziqhunyela usipho ebesehluke nomudlobongela ebezamela ezithengisela icuba eziphusela itolo edolophini kuzalala edlile safika isiyobi se-twitus samlahlekisa samtshintsha ingqondo wayeka uvuka uyozamela usipho wakhuthuza isiyobi se-twitus sambusela kwiindlela zakhe zakudala zobundlobongela ndi sayikhumbula lamini lamtshonela ngalilange emini usipho amapolisa afika esitha zomhlangula abethwa ngabahlali ajika aphuma ngompe endlovini ukubuyela epolice station abahlali basendlovini babesele bedikiwe kungcungcuthekiswa kuphiliswa nzima ngusipho abahlali basendlovini zange bamqaphela ukuba usipho wayesiwa zingqondo babecimba utshayile uqhunyiwe abahlali basendlovini babemangalisiwe sesenzo sikasipho besithi usipho uyabadelela kwaye usipho unesibindi sokhuthuza abulale kule ndawo ahlala kuyo aphinde anxiba iimpahla zikamfi apha ekuhlaleni itufi siyobisi sasetyenziswa ngusipho sasele simhluthi ingqondo yiyo loo nto wayenxiba iimpahla zikamfi wayengekho ezingqondweni nasehukini yakokwabo usipho kwakungalalwa nguye ebetha kwamntu efuna ubulala umamakhe emtyhula ngobugqirha esithi uyamthakatha ngaba busuku zangalale kwakho unokwanda wayebaleka wayisiya ihoki yakhe wayolala epolice station wavuka kwagusa weza namapolisa la mapolisa abethwayo ngabahlali basendlovini ayebizwe ngumakasipho unokwanda ukuba zolanda usipho amse kwindawo yabantu abangaphilanga kakuhle engqondweni abahlali basendlovini bathi bobona loo mapolisa bavutha ngumsindo banqala ngqo kumakasipho unokwanda lo wayebiza amapolisa wathi zama ucacisa unokwanda ngendaba yakhe yobiza kwakho amapolisa abahlali basendlovini zange bamkholelwe bathi uyaxoka ukhusela isigebenga sakho unyana wakho usipho abahlali basendlovini bambetha unokwanda bamfaka itayere bamgalela ngepetroli bamtshisa kwakusekudala ebhubhile etshe elithuthu usipho lanhloko yesibini wawisiva idubula yayiyeka makasipho unokwanda